www.gorencdtown.com. Yeah, yeah. It's Bispa on the board. Trishina. Umatendwa kuti. Umatendwa kuti. Unalikuti, baby. Kala ndeku kudwa Zaka nguma pita nguma ngolila Ati kulilila chikondi Ae Kala ndeku kudwa Zaka nguma pita nguma ngolila Ati kulilila chikondi Yeah Furo nika konda chosa inela Nika konda chosa nikonda Kamila, yeah. Oma wabela nga chingelo, wabela bambali banga. Kundi onesa chikondi chonse inde. Lelo ndine umasuka, unaliku tiwe. Nika seledwa ntima inde. Nika pusisi idwa inde. Koma lelo nilindiwe. Unaliku tiwe.
Bispa is on the board.